Steve M. Platinum Avenue, Sawa Sente, Rhythm Empire. Jukire na ingira Kampala na iya tena tanga munga banonya banje kiriza kuia so muna kwenye nyinsirinya mwana wa mama nonya iya oja kufunde sante situgase sante situgatulute sante te kutika na waziri na wachazi nonya sante olabana ata kutimba kusasuzo utero kwenye Shiringi dora ya tabu Anya kukunya mtwe Zenange ngunya mtwe Wato tunda mandazi Bulichango subu za benzi Wato imba fasi fasi Bulichanga kwenye ni aketi Ochari na chansi Bambibi kula fesi Omulimu kwa ye keki Molino kujakashi Kera kwe suku kanaba kwe yambala tukende Tuye Sente Sente situgase Sente situgatulute Sente Sente te kutika na waziri na wajazi nonya Sente Olabano ata kutimba kusakuzo utewe kwa Sente Mane faranga shiringi dora ya Wamusi wongwa believe it Kampala si mwangu to live in You wanna become a winner Neighbor wa ya galove loser But why Gatema mtu simbira kedi Tene tupange sa kedi Netufiru omwe mali But it's okay Semanyele tulifunira mkufirwa Mungamba mpoka na ngampa wana Nenyimbo butambala Kastampu nesiwele lavana Nekasukali kama mtu Wana wanta dogu kama Wensi jaka no kenina Otuna nyanyo Tunga chalani Machololi nonya wafani Kera kwe suku kanaba kwe yambala Tugende Tuye Sente Sente situgase Sente situgatulute Sente Sente te kutika na waziri na wajazi nonya Sente Olabano ata kutimba Kusasuzo utero kwenye Sente Shiringi dora ya tabu Ama uruganda magente mulaya sikuwa gala Wabula kunonya sente Na yate sivi angune Na wano watimane Ama muba ukana Kuroe vivanje vyo musika batingana Venganda wa ukana Na yes, okay. Sente